subiza okutunona na ye yatu gamba tubelewe sibwa tusikire obwa kabaka
kepwono
tulisanyu kanyo yesu gatunonye okututwala eyo ewafe alitufu
Oh,
Tulisanyu kanyo Yesu gatuna.